exclusive from bigvoicemusic.com.
Yalelo wacha mapile kampisha makwewo misampishe.
Wacha na one kwacha.
Make it easily show us a change to nikuma chacha.
Wacha na one kwacha.
Bukira machamu eri belzing. Kwete wanu jara zinshepo zingire.
Wacha na one kwacha. Bifana
chemi ee mufire na rishira pone intense koro shonze shingile.
Wacha na one kwacha.
Kea kujoku mwanafike karangaba plastic pattern.
Wacha na one kwacha.
Wichula sana tala kongana na yweyo wikishana kushara.
Wacha na one kwacha.
Amake ori panifunzeko, wai muka mbache kuseni.
Wacha na one kwacha.
Mazo mweze ni pempa, apa mwale mele ni chend ni uzeni.
Wacha na one kwacha.
Yakawa ya talala ya kukabila, patefyo wala kabila ni.
Wacha na one kwacha.
Ayoma bizwa yonze kutalali, kala ima kwela kuseni.
Wacha na one kwacha.
Kachero nde kutumina pa same time na mukore kokori.
Wacha na one kwacha.
Ela malume watate na mami busheba gogo baliko.
Wacha na one kwacha.
Tumina mulo kubomfya wanu kwacha kachele kumachacha.
Wacha na one kwacha.
Tumineva mbuyo mfundo ngana uyo pochila yo kwa kuya.
Wacha na one kwacha.
Hello, your balance is one kwacha. Upper part na sekerera.
Wacha na one kwacha.
Natini kasta 117 ashbadi yerela.
Wacha na one kwacha. Inea,
pita ipite utuwa kuchita nchita la tonze na kiria.
Wacha na one kwacha.
Nafyo mpite anje wataka chelo apa pana ndakilila.
Wacha na one kwacha.
Please call me back era we mnyori kare njambilo kubipa.
Wacha na one kwacha.
Very very mind is on deli shapo paka chelo nishi ede buida.
Wacha na one kwacha.
Inge mo ni ninde kutumina ni mbova ko ini.
Wacha na one kwacha.
Mulo nini vjala chitika lelo.
Wacha na one kwacha.
Sembe, aseme nenze chena wanu keni shine watch bebe.
Wacha na one kwacha.
Kwa ini bad ninjizu mwore rafe na rimoni pede.
Wacha na one kwacha. Wacha na one kwacha.
Exclusive from bigvoicemusic.com.
Wacha na one kwacha.